ZMusicAfrica.com.
Never die to be mean to the chin. Quick boys and lapa.
MJ, you lapa. Frozen boy.
Big baby. Oh my gosh, quick boys. Hashtag unit production.
Change your protocol. Kula dia fen na my wooden coco. Sefiri manga fiari la kushana. Tu tengoma. Apano mtari change your protocol. Kula dia fen na my wooden coco. Sefiri manga fiari la kushana. Tu tengoma.
Frozen boy, my majority depends you with peso na mwiti. Tutengoma apopota batu alitinja na location. Fingi fititika finda katimension. Aba kashana kuno eva shumbe ntungu. Aba flashy bonji ukumbo na ine pamulungu. Babi batira na ridura awo tegu tumpa. Ifindu fredi kosa muli music na itumpa. Teti njika refe na mafans wana shupa. Every time vena balole la new song. Managers ina nkwe tu kwa teka show. Alone fwana wino fosh tutengoma. Matajesha na tije tutengoma. Tia iwe tutengoma.
Apano mtari change your protocol. Kula dia fem na my wedding coco. Sefiri manga fiari la kushana. Tutengoma. Tutengoma. Apano mtari change your protocol. Kula dia fem na my wedding coco. Sefiri manga fiari la kushana.
Tutengoma.
Mr. Inyapa, never try to be mean to the G. Stazi, MJ, Twambo, Mr. 244 Achan, Baschoni, Bas Junior, LSK, Badusaka, ha. Post Bash Legina, Team Focus Pop G, Mr. T, I got you.
Big boy!
Guess what? Quick boys.
Yeah, this should be cool.